a lyrical gun, them magic.
Lavender ke Uganda,
Blacky Blacky UG, go viral.
Suli mulugendo, zenuna kufuna sifa kubigambo. Onyiriranga ava kucheyo, na yo mukwano gunyuma.
Running white on the deck.